kucingwa makuru igihe hari inkuru ivuga ko hari umunyakabano ruhabona ni mu karere ka Nyarugenge muri ya rero ngo umuntu utunze televiziyo bayiraza mu maboko ararayipfumbaza abajura ngo bameze nabi
abajura bameze nabi ariko gusa ntubyumva nyine
nubwo muri iwe ngo muri kamwe mu duce rero mu mujyi wa Kigali ngo kagaragaramo abanyerundo muri kariya gace bakora amanywa nijoro bagenzura ko umutekano wifashwe bamwe bagatuye muri wa murenge wa Nyakabanda bavuga ko ngo rwose basigaye bararana na televiziyo zabo kubera abajura
cyane cyane izi ngizi gute twa furati
za furati nyine izi ngizi nzibona zigezweho
iriya ngo irabahumuriye
iriya ngo iryohera kuba umujura ya ibonye hano nyarubarangura agati rero byo bitewe n'aho ntuye ntabwo televiziyo ntakiyabuze kuko nawe nikuri abajura n'ibindi bakabintwara bapfa kumenya ko uyifite
izi televiziyo ntabwo nzi ikintu kibamo
menya ziryoshye kubi
abantu bakora ubushakashatsi bazatya
uyu munyamakuru yavuze ahangaha mu murenge wa Nyakabanda ariko hari n'umuntu umerutse kumva mu murenge wa Gisozi navuga ko bayibye navuga ati rwose ibintu ntibyoroshye ejo ubundi nabwo numva umuntu menya atari muri Kigali gusa hariya musha za Rwamagana naho ngo televiziyo bageze gutya bakabona umanitseho nk'iyo antene imanikwa hanze ho byaba birangiye televiziyo ngo batayitwaye
murabanza batwara antene
ntujye ureba
ejo bazacukura izi nkuko mbona mu Nyakabanda bayicukura baze bayitware cyangwa se baze bice serindi baze bagatware
nyirondo barakora ariko n'izindi nzego z'umutekano ndabona hari hakeneye kongeramo akagufu
gusa urumva ni ikibazo kuko buriya rimwe rimwe iyo havuzwe umujura n'ubwicanyi ntabwo bisigana
gusa ariya munyakabanda ntabwo bisigana ariya munyakabanda n'abaturage baravuga bati ese kubujura bukaze kandi buri kwezi dutanga amafaranga 1,500,000 agenewe abanyerondo yewe ntibibonaho tunatanga bibiri wenda ubwo nawe aho utuye se biterwa n'uduce ari naho bashobora kuba batanga 5 cyangwa angahe
hano
batayatanga ayo mafaranga ahita nke ku buryo twibwa bene aka kageni
icyo cyo ni ikibazo gikomeye
ubwo iyi nteruro urumva idatanga umukoro
iratanga umukoro ariko nanone ntabwo buri mudugudu yibwa haba ariyo mpamvu urenge mvuga nti amafaranga nigumye muyatange niba wenda ntabwo imidugudu yose wasanga wenda buri mudugudu abantu barayibibwe kwiba niba nk'impanuka ni ibintu biza bitunguranye wenda habayeho uburangare ahubwo muyatange mubwire abantu muyaha abo banyerondo kuki twibwa kandi utanga amafaranga none hari harimbwe wenda n'andi musezi niba ariko umuntu yabivuga mu gihe abaturage bose bakoze ibyo bagomba gukora kandi bakibwa none ikibazo kimwe cyarebwa nyuma
ikibwa bwagutse hari abo baranavuga yuko ngo bafite abanyerondo bake ugereranyije n'umubare w'abaturage kandi batanga amafaranga ubwo icyo ngicyo
hari n'ibintu abaturage batangiye kujya bavuga ariko by'umuco mubi ntekereza ko buriya tuzicara hasi tugacukumbura tukareba
tukabiganira ko ngo harimo mu banyerondo biyo
ibyo sinzi niba ujya wumva bivugwa ariko ujya njya mbyumva
barabyinubye da abaturage barabyinubye ibyo kandi nabyo biramutse ari byo byaba nabyo ari agahoma muntu ariko noneho urabizi ko hano muri side tuba dufite agatebo ubu iyi nkuru nayo nateruye na gamwe ariko iraba